baby. Call 14Z. Oh, oh, my señor. Oh, oh. Napenda pozi zako, unavyo kati, baby, wow. Nifanye niwe wako, ni kuifanzi kama mbune ya jito na mtima, wow. Napenda pozi zako, unavyo kati, baby, wow. Mini wako, kubari ni kutunze na mtima, wangu, we know my number one.
In a special quack, a tidy new walk. First time on a pizza near the data nail. Moyo wangu upo quack. A penda rips is up. Nina gonja wama pensi niko body new walk. Instagram safe sana. Night at mchana zita futa mana. Dere niko party waking wana. Gucci na bandana. Suru za kubana. River mzuri when it's smooth. Tena muzuri sana. Una good chef. Zuri kama niki minaj. Nipe rub, nipe sticks. Niko drinki kama maj. Ndo washaka mimbro kore. Siku nyuagi miko nyak. Tena muchana chana. Nipe kiss at the hug. Ah. Fido dido wana mdisco. Your paper, and I send it now when I'm watching on a safer. Go here on Doto, no, I come out what I case. I want to give you a point, no, I come out. I check it. I'm
gonna put this out on your cutty, baby. Wow, if I need to walk on it, if I see some money, I just don't know. I'm gonna put this out on your cutty, baby. Wow, baby, walk on your cutty, and I'm team of one when I'm my number one.
When I'm Zuri Sana, now Kupenda Sana Mama. Kwenye weave, wesha kwama kila kona na tizama. Kwenye maji, wesha zama. Na kutoka umesha kwama, wedi white tena softy. Instagram, shaku posti. Kiku cheki atasi choki, unangaa kama tochi. Wanakoma mabishosti. Na popita nyuma nuksi, ujatinda hata nyusi. Ni mnyamwezi, ni menyuti. Pisani teka suru kuti, vipsi zako rangi ya soda. Sisi mko kama coca. Janukia yako poda, niko strong kama soldier. Juu yako kuna oja. Wado jaji watangoja, wendi wangu namba moja. Hakuna mbili bila moja. Kukupata nili ngoja.
Napina pozi zako, unavyo katika, baby, wow. Katika. Nifanyi niwe wako, ni kuifazi kama mboni ya titona na mtimo, wow. Katika. Napina pozi zako, unavyo katika, baby, wow. Mini wako kubali ni kutunze ndani ya mtima wangu wendo my number one.
Baby just come to me, you're the one in a million. You're my one to be,
she belongs
to your sayon. Baby just come to me, you're the one in a million.
Cardi Flow,
you're my one to be, she belongs to your sayon.
With anyone, favor.